tinarekana saka makumi ndizinai ndimakumvani mukuitana mofula mwana wanga obwera liti ndikakhala ndimakaniza za chikondi chanu mama Africa ndikulonjeza ndibwerapo sachedwa kwanu kwanu atengo mnala kanjoka paibe patiko chinthu choti kufanana nanu maiti nutumba mbanze ulemu chikondi chanu zipo sachili chose kasupe wa mtendere paibe patiko chinthu choti kufanana nanu maiti nutumba mbanze ulemu chikondi chanu zipo sachili chose
Mulungu kumwamba kudalitse niso. The very best.